Byonga tubitadde ku bali amasomero agasinga mu ggwanga olwaleero gagenda kuddamu olusomo lwa ttaamu ey'okubiri nga luno luga lwakutambula okutuuka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Wabula ttaamu eno w'etuukidde nga waliwo obunkenke mu ggwanga olw'ekirwadde kya Ebola ng'era minisitule y'ebyobulamu yayise ebiragiro ebirina okugobererwa amasomero omuli okunaaba mu ngalo, okukebera abaana n'abantu abalala abayingira mu masomero, okukakasa ebbugumu lyabwe n'ebirala. Akulira ekibiina ekigatta abaddukanya amasomero g'obwannannyini mu ggwanga agambye nti ab'amasomero balina okufaayo okuteeka mu nkola byonna ebyabaweereddwa okukakasa nti abaana babeera bulungi ku masomero.
Tusaanidde okulaba nti tuteeka obwobuuma obunaaba ku wankaaki w'amasomero gaffe, ku miryango, n'okulaba nti abantu bonna abayingira banaaba engalo, ate n'okubakebera ebbugumu okusobola okulaba nti ddala abantu bano tebalinaamu mukenyera yonna. Eky'okukebera n'obuuma obwo nkimanyi nti amasomero gayinza okuba tegeeteeseteese kumanya wa gye buva n'ensimbi, naye ky'okunaaba engalo ne sabbuuni ekyo twasabye kibeerewo ku miryango gyonna mbagirawo, ate ne ku makiraasi, ate ne ensonga y'obuyonjo eyongerwemu amaanyi. Enkwatagana y'abaana nayo nga tugitunuulira okulaba nti tugaziya ku mbeera abaana gye basomeramu, okulaba nti tebabeera mu fuutiiko, n'okulaba nti buli kifo ekifaanye okubeeramu amazzi kibeeramu amazzi. Naye tutunuulidde nnyo n'engeri gye tusobola okusikuliningamu abaana okusinziira ku gye bava. Twakizudde nti kikulu nnyo amasomero okumanya abaana gye baawummulira naddala nga baakatuuka nga tebanneetaba n'abalala, okutusobozesa okusengejjamu abo abavudde mu bitundu ebirimu obuzibu. Naddala bw'otunuulira abava mu bitundu eby'e Kasese, abava mu bitundu mu Bende, abava mu bitundu ebikwatagana ne layini obulwadde buno gye bwafubutuse, ekyo tukikubiriza ab'amasomero kubanga kikulu nnyo okusobola okuyamba obutabeerawo mbererezi mu ssomero. Ekirala, amasomero twagakubiriza nnyo okwatagana ne health centers ezibali okumpi oba n'eddwaliro eriri ku mutendera ogwo nga liri kumpi n'essomero lyo. Enkola eyo ebaddewo si mpya okusobola okuyambibwako mu mbeera yonna singa tuba tusanzeewo obuzibu.
Kirabire era asabye abazadde abalina abaana abava ewaka okugenda ku masomero buli lunaku nabo okulondoola ebyobulamu by'abaana baabwe.
Naye twagala okukubira abazadde omulanga okubeera abeegendereza kubanga buli otufuna embeera y'ebyobulamu tulina kukolera wamu, kubanga tulina abaana abava eka nga we badda, tulina abazadde abasuubula mu bitundu ebyo byetwogerako nga bava Kasese badda Kampala, sina Kasese okabula n'ebitundu ebyetooloddewo. N'olwekyo tubakubiriza okuba n'obuvunaanyizibwa obumala okulaba nti nabo batwala ensonga eno nga nkulu, okutegeeza amasomero ate n'okulaba nti abaana baabwe abajja okwetaba n'abaana abalala nabo bali mu mbeera esaanidde. Bannannyini masomero tubasaba okuwaayo omuwendo ogwetaagisa ate n'okukwatagana bulungi n'abakulu b'amasomero okulaba nti ebintu bino byonna ebyabalambikiddwa byonna bisobola okuteekebwawo, ate n'okulaba nti embeera y'obuyonjo mu masomero ddala yeyesaanidde. Ekiseera kino bwe kituukawo tubeera n'ebintu bingi, tulina ebizibu eby'abantu abayingira mu masomero kati ne batuusa obulabe ku baana. Abasirikale abakuuma ku miryango balina okuweebwa ebiragiro ebipya okwekenneenya mu ngeri ey'enjawulo etali yaggulawo geeti abantu bayingire, wabula ey'okulaba nti bagulondoola ate ne bakebera abantu bonna abayingira mu masomero. Emiriro nagyo kino ky'ekiseera abantu naddala abazibu ennyo ku nsonga y'amasomero okukozesa omukisa ogwo okulaba nti bateeka emiriro mu masomero. Kale nno tusaanye tukyegendereze nnyo ate n'okulaba nti tulina ebitulambikibwa okubeera mu masomero naddala abasomero agalina ebisulo. Fenna bwe tunaakolera wamu n'enkola eyo kijja kutuyamba okulaba nti obulwadde buno tebusaasaana ate naddala mu masomero, ekiyinza okuviirako okuyimiriza ate enteekateeka y'okusoma.
Wabula kirabire era asabye abazadde okuwaayo ebyetaagisa ku masomero kigayambeko okutambuza obulungi emirimu.
Abazadde kimanyi nti olusoma bwe lutandika essomero liyimirirawo ku buyambi bw'abazadde, sina buyambi wabula kukulaba nti abazadde batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ebyetaago by'essomero bingi naye ekisinga obukulu twagala abaana babeere ku masomero mu budde olw'ensonga nti okusoma bwe luggulawo kalenda ebeera etambula. Naye bw'owulira nti tolina nsimbi kyalibadde ky'amakulu okugenda ku ssomero oweeyo ebyo by'olina naddala by'omanyi ebisookerwako eby'enkizo ate ebirala okwatagana n'essomero omanye oba kimukole enteekateeka diru ono waayo bisigadde n'ensasula okusasula ebisale kikulu naye ate n'abaamasomero nafe okuwuliriza abazadde kikulu kubanga embeera gye tulimu ensangi zino ebyenfuna efuuse enzibu naddala abazadde abaviiriddwako emirimu gyabwe n'olwekyo tusaanye tukwatagane naye n'abazadde nabo bayige okutuukiriza obuvunaanyizibwa obaoliawo nga bwe baba beeyamye kale nno tusaba n'ebintu ebiggibwa ku bazadde bibeere ebyo byennyini ebisaanidde ng'ate era bwe twalambikibwa ministry naye ate n'abazadde nabo batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe tuba tuwandi nga bwe tuba tukkiriziganyiza.